Dopest precious name in the game, ladies and gentlemen. Them Kim, I can do. Only job. Yo, boy, yo, mobs. Let's go.
We stack a man on the web, on a week, I come to man. Baby, Vendela, Paduze. Deep on in Vela, man, no name. We stack a man on Savela, but to Vela, come back. Bafuna banka le kata eh. Ama mit kala vela kanyi baka. Baby ni besa wo. Aba le tite tu wa me muli siketi yo. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Fezo kamba sunga wa me kuli bembe kapu. Kiwe ni nacho. Timu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa.
Dopest freshest name in the game, ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies on Momochifu Montiko. How I can't breathe on Obushiku. I just be thinking about you. Ndato tila less I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fewa dipesha. Self-esteem unizale tavesha. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wa mulesha. Natural beauty wa gamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wa makamba. You a baby ni besa.
Abaleti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Rezo kamba zunga wa meguli beme. Iwe ni nasho. Chibu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chibu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Iwe alo.
Fiuta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakasha batunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siri asati mwana wadibiali kama kapapa vembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, ya could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo hii beauty wakamba. Kaka pita kabama katamba. Wose pachipanda wa makamba.
You a baby ni besa wo. Aba leti tetu wa memuli siketi yo. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Beso kamba zunga wa mekuli pembe kapu. Kiwe ni nasho. Chimubiri ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimubiri ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Iwe alo.
Apa chalo chavuta. Na magero apa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nasho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vava kanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ulo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Waba fewe kata kwa wana back up. Baby
we. Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chue mpala chawa nyama. Dopest precious name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash on this one. Yo boy, yo mops. Show and case, throw it up. Booty job.
He went in our show.
Stashing the
beat. He went in our show.
Black out. Out.
Download it from mylovezedmusic.com.
When you're not sure.